ikmziki.com.
Ayo Big Nation.
Money, money, Mr. Big Supplier. Money. Asambe, gang. Asambe.
Ivan, MG.
Supplier, Ganza di basimi, kila nigi saka pesa sipate mi. Yani moyo wangu ganza di basimi, kila nigi saka pesa sipate mi. Yani moyo wangu ganza di ba, kila nigi saka pesa sipa. Yani moyo wangu ganza di ba, kila nigi saka pesa sipa. Tunawaza money big, money big. Tunawaza money big, money big. Tunawaza money big. Money big. Tunawaza money big. Money big.
Huko kitaku mechacha kuna era. Kila mtu ni saramu na mkera. Wanangumi wengine wako jera. Ukiuliza chazo nini ni usera.
Usera, 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 hatuna era. Usera, 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 ndo wako jera. Usera, 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 hatuna era. Usera, usera, usera.
Nimezaliwa bongo, nimekulia bongo. Cha ajabu nikifosi na kusayo michongo. Kutu kongo sokongo, watu wengi waongo. Na shangaa nini, chapigwa bwana mdaisi. Nina nuksi, ama nina mikusi. Kazi siku moja nimegombana na boss. Nikaona siyo kesi, nudikita kufusi. One day tuje atu wata bless. Ebwa na stuka, kwa mdogo kumbuzuka. Una shangaa nini tali, kumesha kucha kumbuka. Nyuma ulipotoka, maisha duni tunalali ya mkeka.
Stuka, kwa mdogo kumbuzuka. Una shangaa nini tali, kumesha kucha kumbuka. Nyuma ulipotoka, maisha duni tunalali ya mkeka.
Bongo 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 nyoso. Uwezi kula bila kutoka jasho. Watu wanawaza maokoto. Koma utambe lingana ulicho nacho.
Bongo 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 nyoso. Uwezi kula bila kutoka jasho. Watu wanawaza maokoto. Koma utambe lingana ulicho nacho.
Yani moyo wangu ganza dibasimi, kila nikisaka pesa sipatimi. Yani moyo wangu ganza dibasimi, kila nikisaka pesa sipatimi. Yani moyo wangu ganza diba, kila nikisaka pesa sipa. Yani moyo wangu ganza diba, kila nikisaka pesa sipa.
Tunawaza money big. Money big. Tunawaza money big. Money big. Tunawaza money big. Money big. Tunawaza money big. Money big.
Kwenye Kilimenka.
Yadu supply kwenye Kilimenka.
Asambege. Oi, 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 oi.
Siku ikipita bila kudroi mina isoma. Kipita club kibuna mademo taikoma. Foma imezidi kuvumilia tena swez. Na unabula jise pita dili na jubile tachokiona. Rosto kizidi wanawaza vitu vya turish. Ni for spin liquest in the liquidi. Kidimbi kuna shuli wengila na IT. Kuna kadem na kawinda kana soma IT. Milona stay now, be no me. Na ham tu ya madem ya kulewa na oso. Kija ni kolmo, tulewa indo. Wita leta shisha mina steam stand bro.
What you mean it says they fighting me for you. Na kwengo indo ma.
Give him a roll, give him mine. Give him a roll, give him mine. Mama, give him a roll, give him mine. Give him a roll, give him mine.
Na minoti imejaa kwenye begi. Sima bange ya skali kula fegi. Tatizo lako wengi boni wele wagi. Uko kuchamba umbea ndo spenda gimi. Na kula ndumu wata wata wai. Nikikosa kali na nyonga dry. Nyumbani na majukumu wewe ushangai. Nitume manoti mama fulai kamdata. Siju unanitaka. Unataka pesa basi nyingi zipo wapa. Machis tumewaka pande za tabata. Unataka vibe unaweza ukatufata. Unakunya enken mambezi kulabia. Unataka mbuzi basi nusu wagizia. Ha muhimu kuzikadia. Mudo ukifiko na kwenda kuzilipia. Na kama unavojua, tunalewa juu chini zinakimbilia. Punguza kujishaua, siletezesheni utakuja kuumia.
Tunawaza money big. Money big. Tunawaza money big. Money big.
Mama give him a roll, give him mine. Give him a roll, give him mine. Mama give him a roll, give him mine. Give him a roll, give him mine.
Shetuko kumix.